kavuga imana neza nibituze kwebwa wo yagiriye neza turahari turayishima
ibitavuga imana neza nibituze kwebwa wo yagiriye neza turahari turayishima
ibitavuga imana neza nibituze kwebwa wo yagiriye neza turahari turayishima
ibitavuga imana neza nibituze kwebwa wo yagiriye neza turahari
Ibitavuga imana neza nibiceceke Kwebwa wo yagiriye neza turahari turayishima
Ibitavuga imana neza nibituze Kwebwa wo yagiriye neza turahari turayishima
Ibitavuga imana neza nibiceceke Kwebwa wo yagiriye neza turahari tuzayishimira
Ibitavuga imana neza nibituze
Aye, ibitavuga imana yacu nibiceceke Imana irashoboye turahari tuzayishimira
Ibitavuga imana neza nibituze Kwebwa wo yagiriye neza turahari
Abavuga kwidakora nibatuze Abo yagiriye neza turahari tuzayirata
Ibitavuga imana neza nibituze Kwebwa wo yagiriye neza turahari
Aye, abavuga kwidakiza indwara nibatuze Abo yazikijeje twese turahari tuzayishimira
Ibitavuga imana neza nibituze Kwebwa wo yagiriye neza turahari
Aye, ibitavuga imana yacu nibiceceke Imana irashoboye turahari
Imana neza nibituze Kwebwa wo yagiriye neza turahari
Kwebwa wo yagiriye neza turahari turayishima
Kwebwa wo yagiriye neza turahari
Kwebwa wo yahaye amahoro turahari tuzayirata
Kwebwa wo yagiriye neza
Haleluya Kwebwa wo yagiriye neza turahari tuzayishima
Kwebwa wo yagiriye neza turahari
ishimwe Abo yagiriye neza nimuze tuyishimire
Kwebwa wo yagiriye neza
ayayaya Ababona ineza y'Imana ku manywa na nijoro nimuze tuyishimire
Kwebwa wo yagiriye neza turahari
Kwebwa wo yagiriye neza turahari
Tuzayishima Kwebwa wo yagiriye neza turahari
Kwebwa wo yagiriye neza turahari Tuzayitambira
Kwebwa wo yagiriye neza turahari
Tuzayitambira Tuzayishima
Oya, oya, oya nibikabeho Nikaburi cyubahiro kandi duhari
Oya, oya, oya nibikabeho nikamuri cyubahiro kandi duhari
oya 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 nibikaleho nikamuri cyubahiro kandi duhari
oya 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 nibikaleho nikabura bayitaramira kandi duhari
oya 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 nibikaleho nikamuri cyubahiro kandi duhari
Nikabura bayiririmbira nikabura bayimenira nikabura icyubahiro twese duhari
Oya 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 nibikabeho nikabura icyubahiro kandi duhari
Erega burya nicyo yaturemeye mureke tujye tuyihe icyubahiro tugihumeka
Oya 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 nibikabeho
Oya nikabura bayivuga neza kandi muhari
nikabura icyubahiro kandi
duhari nikabura bayimpundu kandi muhari
nikabura icyubahiro kandi duhari
n'ukuri nikabura icyubahiro kandi duhari
nikabura icyubahiro kandi
abo yarinze nikabura bayishimira kandi mugihumeka
oya 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 nibikabeho nikabura icyubahiro kandi duhari
oya oya ndabahakaniye nikabura bayirata kandi duhari
oya 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 nibikabeho nikabura icyubahiro kandi duhari oya 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 nibikabeho nikabura